labo burungi bonya bwe bunkoze nkoze onampala mpya watawala mpika leko kunkuze mize nkusaba bambi soka ompulirize mumbeera yonna ku ggwe sirigwerera ggwe yanzibula kati nno kentegedde nti oli wabbola sirikuleka kubulaeyo gye mbeera sula ndowooza bwatyo ongatonula adowooza kutuso tonkaniye era nkutaddeko essira buli gye mpita omba ku mutwe ekofira mu mutima n'embirowoozo gye wewalira tatuyo mu mutima manakikuba nze nkufa maama nze nkufa nkwagala naye maama nze natya mutima gubugumirira nti acya guguno guli ku hiti gocha nze nkufa maama nze nkufa nkwagala naye maama nze natya mutima gubugumirira nti acya guguno guli ku hiti gocha mutima gubugumirira nti acya guguno guliko hiti gocha nze nkufa maama nze nkufa nkwagala naye maama nze natya mutima gubugumirira nti acya guguno guliko hiti gocha wasukuluma buwome bwakakira oyakirira nantasangika okwatabange kyatika kukwateko anandaba nja kumusabika ntabulungi bwo chekiti auto bunsika onomufuusa alabika magical tyakanibaka yakirira ye malayika yafunza nanzika kanali ze nawanika waseka nseka ansika nantalabika mumuka nyewotemagana tuku switi wakati switi danekuku ebe wenyigo wagazimula adadu ku Uganda makule ya kutonda yemala nze nkufa maama nze nkufa nkwagala naye maama nze natya mutima gubugumirira nti acya guguno guli ku hiti gocha nze nkufa maama nze nkufa nkwagala naye maama nze natya mutima gubugumirira nti acya guguno guli ku hiti gocha nze nkufa maama nze nkufa nkwagala naye maama nze natya mutima gubugumirira nti acya guguno guli ku hiti gocha nze nkufa maama nze nkufa nkwagala naye maama nze natya mutima gubugumirira nti acya guguno guli ku hiti gocha bila faya dia rachito mba kuniya kamuhiya nkubebere mited beya tube kimu tuse kimu ene apeya emobere together binyonyo bisemu feather onzija mumbeera mu weather obiraba weather byonkola kweyongeza asija tula unanagiza biki byonjogeza enti nze nkufa maama nze nkufa nkwagala naye maama nze natya mutima gubugumirira nti acya guguno guli ku hiti gocha nze nkufa maama nze nkufa nkwagala naye maama nze natya mutima gubugumirira nti acya guguno guli ku hiti gocha